ka da'yarta Soomaalida ah ee ku dhashay dalkan Mareykanka ama ku barbaaray waxay taariikho waaweyn ka soo hooyeen dhinaca siyaasadda Mareykanka. Waxay fadhiisteen kuraas badan oo laga go'aaminayay siyaasado taabanaya noloshooda iyo tan bulshada muslimka ah ee ay wada nool yihiin, ha ahaato golayaasha xaafadaha, deegaanka, gobolka ama xataa heer federaal. Haddaba jidka ayay dhalinyarada Soomaalidu u maraan in ay ku biiraan nidaamka siyaasiga ah ee Mareykanka? Sideese ayuu u shaqeeyaa nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku? Waxaa sheekooyin iyo khibradooda inala wadaagi doonaa Jamaal Cismaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis, iyo Ayaan Cali Warsame oo ah khabiir dhinaca arrimaha ololaha doorashooyinka Mareykanka. Waana xubinta uu ku saabsan yahay barnaamijkeena bandhiga V O A ee toddobaadkan. Mareykanka ayaa sanadkan dabayaaqadiisa waxaa la filayaa in ay ka dhacdo doorasho xasaasi ah oo heerar kala duwan leh. Dhaqaaluhuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha jaangooya guusha musharaxiinta ka qaybgalaya doorashooyinka kala duwan. Sida lagu daabacay bogga guddida doorashada heer federaal ee Mareykanka, waxaa muddo 2-10 bilood gudahood ah arrimaha doorashooyinka Mareykanka loo ururiyey lacago balaayiin dollar ah. Tusaale ahaan, musharaxiinta madaxweynaha ee Mareykanka ayaa ururiyey qaadaan lacageed oo gaaraya ilaa 305 milyan oo dollar, waxayna muddadaas 12 bilood ahayd oo ka bilaabmaysay bishii Januari ee 2023 ilaa bishii Diisembar ee 2023 ay isticmaaleen 217 milyan oo dollar oo ay ku bixiyeen howlaha doorashooyinka. Musharaxiinta u ordaya golaha Kongareska ayaa helay qaadaan lacageed oo gaaraya ilaa 1.3 bilyan oo dollar. Xisbiyada Mareykanka ayaa iyaguna helay ilaa 684 milyan oo dollar. Haddaba intaas hore oo dhan waxa ka lacag badan waa guddida siyaasiga ah ee abaabulan ee taageerada u fidiya siyaasiyiinta tartamaya, waxaana guddidaas loo yaqaanaa Political Action Committees. Guddiyadaas ayaa ururiyey lacag gaaraysa 3.7 bilyan oo dollar oo ay ugu tala galeen in ay ku soo saaraan musharaxiinta ay wataan. Guddidaas ayaa howlaha doorashooyinka u isticmaalay sannadkii 2023 ilaa 3.1 bilyan oo dollar. Sannadkan 2024-kana waxaa la filayaa in la ururiyo qaadaan lacageed oo aad u badan oo loo isticmaalo howlaha doorashooyinka. Arrintaasi waxay sawir ka bixinaysaa sida uu qaaliga u yahay nidaamka doorashada ee Mareykanku, waxaana haweysan kara qof jeebkiisu uu ladan yahay ama qof meel ku tiirsan oo iska bixin kara dhaqaalaha ku baxaya ololaha doorashada. Haddaba sidee u shaqeeya nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku?
Tusaale ahaan, waxaa la soo shaqeeyey city councillors Jamaal Cismaan, waxaa la soo shaqeeyey former mayor of Seattle Alam Sain. I've also worked with the governor to Inslee, but mostly had the sidan siyaasadda u galay aad waxaan ugu ballaartay San Minneapolis soo tagay.
Ayaan Cali Warsame waa mid ka mid ah hablaha Soomaaliyeed ee aqoonta u leh kana shaqeeya ololayaasha lagu soo saaro siyaasiyiinta u ordaya kuraasta siyaasiga ah. Ayaan Cali Warsame ayaan hor dhigay in ay sharaxaad ka bixiso sida uu shaqeeyo nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku.
Hanaankaas waa hanaanka ka culus qofka la doorto, because qof walbaad aragtay oo doorasho usoo horistaaga team dhan baa ka dambeeya. Mostly waxaa ka dambeeya campaign managers, campaign strategists, policy and communication directors, bunch of volunteers, staff, and mostly qofka sharaxad waa the face of campaignka. Laakiin dadka sharaxada iyo electionka iyo doorashada qofkaas teamkiisa ayaa ka shaqeeya suu ku soo bixi lahaa. Maadaama for example campaign strategist iyo campaign managerka waxay sameeyaan, waxay soo dhigaan ololaha qofkan uu ku ordayo, wuxuu u ordayo, sababta uu ordayo, agendihiisa, maxaa loo dooranayaa, waxaas oo dhan aad arkaysid uu represent gareeya candidateka. Dadka gadaashiisa jooga staffkiisa ayaa ka dambeeya.
Marka fariimaha ay dadkaasi qorsheynayaan ama siyaasadaha ay dejinayaan intee in leeg bay caawisaa qofka? Ee ma bedeli kartaa tusaalaan codbixiyaasho kale iyagoo laga yaabo qofka inaanay jeclayn, in haddii ay helaan xirfadlayaal si wanaagsan u qaabeeya ololihiisu inay dadka usoo jeesan karaan?
Absolutely, the whole idea waxa weeyaan qofkan inaad iibin karno, anigoo kale for example I'm a campaign strategist slash campaign manager candidate kayga waa inaan qofka aan maanta albaabka ku garaaco xaafadiisa ama gurigiisa ama shaqadiisa aan ka gadi karo si kasta uu qof alaal qofku doonayo maadaama uu codayn karo laakiin why aniga qofka aan wato adigu codaynaysa marka waa inaad eegta a common ground one of the biggest issues right now america had the katagan was housing crisis waxa kale taagan opioid wa addiction ka daroogada dadka guriga la'aanta crime ka marka qofku baad aragtid ama lahaysa ama albaabku garaacay wii ka daalin marka candidate kaaga muxuu sameyn kara muxuu ku bedelaya hadda aniga I'm very lucky qofka ugu dambeeya la shaqeeyay city councilorka yani entire agendadiisa dhan waa housing iyo opioid crisis weyna ka muuqataa because committee head kii wuu noqday for housing in the city of Minneapolis
waan gartay marka
hadda next year markuu ordo waa agendihiisa unbuu kusii soconayaa
jamaal cismaan waa xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis waa wiil dhalinyaro ah oo aad u firfircoon wuxuu inala wadaagayaa jidkii uu soo maray in uu siyaasadda ku biiro
walaal aad baa u mahadsan tahay marka horeeto siyaasadda niyow waxay igu riixay awalba shaqadaydu waxay ahayd dadka advocacy-ga mar walba community ku suubiyaan ahaa ama dadka immigration-ka ama housing-ka ku saabsan ayaa active ka ahaa marka dadkeena oo Minneapolis degan ayaa mar walba advocacy-gooda u dadaali jiray say xuquuqdooda ku heli lahaayeen say guryo raqiis ku heli lahaayeen say dhalinyaradu maaragtay iskuulaadka u wada lahaayeen iyo immigration ka balaftirkiisa
marka bal dadka aynu sawir ka siino qof markuu doonayo in la doorto dadka ololaha ama kooxaha ololaha ka shaqeeya door noocaa bay ka qaataan qofka in la iibgeeyo oo uu kursiga aado
wallaahi wax weyn dani markaa ku dhex jirtid meeshii oo issuegii taagnaa markaa mar walba ka doodaysid oo aad community hordhac u tahay mar walba siyaasaddu hadho waxaa ku qabanaysaa war dadka aad la doodaysid waa jeceshahay xaqaaga hadana kasoo qabsatid maaba kursigoodii baa la fariisatidba oo adigiiba maa taliyii noqotid marka waxaasaa dadka ku dhaliya baahida ayaa ku dhalisha siyaasadda gelitaankeeda saan aaminsanay
waxaa jira dad badan oo ololayaasha xirfadu leh oo ka qayb qaata oo caawiya dadka ma jiraan hablo ama wiilal soomaali ah oo iyagu qaybaha aqoon u leh oo ka shaqeeyo kale
way jiraan haddaan ku yiraahdo qof walbo siyaasi ah dhalinyaranadaas kusoo bilaabay hadda gabadheena Ilhaan Cumar oo congress fadhida waxay kasoo bilowday arrimahaas hoose oo city hallkii ay kasoo shaqeysay kambeenyada ay ka qayb gashay sidaa daraaddeed ayadiyo ordaysa oo mar walba communitygu dadaalaysa ayaaba la yiri adigu shaqada maa qabatid baabayadii baa isku taxadusay shaqada inay qabato marka way jiraan dhalinyaro badan programyo ayaa jira dasir Minneapolis ay leedahay oo urban scholars ay dhahaan especially dhalinyarada ku jirta jaamacadaha say u yimaadaan oo internship ka soo biyaan oo siyaasiyiintii iyo dadkii sharciyada dejinayay legislative-ka ay la fadhiistaan ayna saddexdaa bilood oo iskuulka ay ka maqan yihiin ay internship ka soo biyaan oo ay ka bartaan oo sida mataqaana sharciyada loo dejiyay arrimahaadan marka way jiraan dad badan
arrimaha jaangooya doorashooyinka Mareykanka waxaa ka mid ah dhaqaalaha uu musharaxu ka helo taageerayaashiisa hase ahaatee waxaa sidoo kale door aad u weyn ka ciyaara in la doorto musharaxa mowduuca uu ku ololeynayo iyo sida loo iibgeeyo musharaxa laftiisa taasoo u baahan khubarad dejisa istaraatiijiyadda uu ku gelayo ololihiisa doorashada waana mid ka mid a shaqooyinka ay qabato ayaan Cali Warsame
xaafad waba nambaray leedahay registered voterska ah nambaradaas iyo adresyadooda waxaad ka helaysaa democratka paligada DFL-ka uu kuu sheegaya inta qof oo democrat ama paliga aad u ordaysa oo codaysa iyo intii kale aan registerka ahayn oo albaabka ku garaacaysid every area team baad u samaynaysaa there's a b c and d qof walba teamba xaafad buu garaacayaa xaafadan maxaa u muhiimsan xaafadan oo kale crime rate ka haya they need station bay u baahan yihiin askar bay u baahan yihiin xaafadan oo kale crisis waxaa ku ah dadka tendooyinka homeless-ka guryaha jooga clean up bay u baahan yihiin taasoo kale waa mid siriga ay ka mas-uul tahay so isagii waa inuu sirigii dadkii u yaraa make sure xaafada in always isha lagu hayo waxaa ku soo hartay xaafada qaarkood opioid crisis baa jira waa inay rehab centers loo furaa they have to have access to medical dhakhaatiir caruurtooda addictionka ka caawinaysa marka you have to xaafad walba waxay concern kooda tahay iyo candidate kaaga waa inay isku iman karaan candidate-kina ma aha maanta waxaan sameynayaa hal la doorto qofka markii la doorto waa inuu oo soo shaqadiisa ka soo baxaa
Jamal Cismaan ayaa ii sheegay in musharax kasta oo guuleysta in ay ka dambeeyaan koox dhammaystiran oo qaabaysa ololihiisa doorashada iyo taageerayaashiisa oo iskaashaday taasina ay u baahan tahay xirfad iyo shaqo badan oo ay tahay in la qabto
walaal marka hore qofna meel isma geeyo community-ga geysa ama dad backbone u ah ayaa geeya anigu siyaasadeeda markaan shaqadan qaban jiray I can't tell you advocacy aan ahaa jiray markii dambeysa dadka xoogaa expertiga oo kasoo shaqeeyay ayaan xiriir la yeeshay ayaan la shaqeeyay una sheegay vision-keyga iyo meeshaan u socdo sidaa daraaddeed ayaa garabkii qabtay haddii yar hadaan ku taabto Soomaalidu jagadii u horeysay ama council member-kii ugu horeeyay oo Cabdi Warsame City Council-ka la dooranayay 2012 meelahaas xilligaas waxay ka bilaabatayba redistricting-ka ama sida lasugu aadi lahaa meelaha dadku ay degaan special dadka Soomaalida ah meelaha ay degaan si codkooda u bataan marka halka redistricting-kii iyo process-kii ayay kasoo bilaabatay sidii maaskii loo daji lahaa dad baan ka soo shaqeeyay kabacdina markaas waxay dhaheen waryaa meeshii geynaa oo shaqadii kasoo bixi karasaasay marka Cabdina ku heleen dadkaasoo kaleeto ayaan ila shaqeeyay
ayaan Cali Warsame ayaa iyadu qabtaa in Soomaalida doonaysa in ay saameyn ku yeeshaan siyaasiyiinta maamula xaafadaha ay ku nool yihiin in ay u baahan yihiin in ay la gorgortamaan musharaxiintu xilliga ay ordayaan isla markaana ay dhaqaale cod iyo shaqaba ku darsadaan xilliga uu baahan yahay taageerada si marka uu guuleysto uu ugu dhaga nuglaado arrimaha ay uga baahan yihiin xafiiskiisa
si kastoo la yiraahdo musharaxu dadkiisa dhan wuu u siman yahay haddana dad balmooda inay kaga yara dhow yihiin money wins campaigns that's a fact campaign lacag unbaa saarta waa waxyaalaha hadda communitygeena kala kala hadlo oo ah wax yar ka yara wareega tane maanta qof baa ordaya xaafadaada qofkii haddaad u tagtay atraadid warniyaho dhibaatooyinkana ay haysta communitygeygii anigu lacag baan ku soo aruurinayaa intanan ku keenaynaa volunteer baan ku siinaynaa waan ku garab istaaginaa inaa soo baxdid maxaad noo qaban karaysaa waa negotiation that's a power aad haysatid oo qofka voorarka u haysto ma garatay so any candidate hadda qofkan Minneapolis ka ordi state kale ka ordaya haddaad lacag badan gelisid waqti gelisid volunteer gelisid waa qofaad britol intaad hor fariisatid alla xisaabtami ka tadika tawniyo waxaan iyo waxaanad ballan qaaday inaad community ku sameynaysay aniguna waxaan iyo waxaan balan ku weydiistay intaasoo lacagna waa ku donate gareeyay intaasoo volunteer hoursna waan ku bigay maxaad noo qabanaysaa maanta
Jamal ayaan weydiiyey in uu aragtidaas la qabo ayaan Cali Warsame
si fiican baan ula qabaa marka umadeena halkaan degan hadday rabaan inay horumariyaan oo ma taqaanaan nabadgelyadoodii dhalinyaradooda badbaadiyaan wixii baahay oo society-ga ama community-ga haysta ay soo afsharaan mar walbeeto way fiican tahay waana xuquuq in ay ka qayb galaan qofkiisay horumarin lahaayeen qofkii afkooda ku hadli lahaa qofkii miiska u fariisa lahaa inay dhaqaalihii ku bixiyaan inay albaabada la garaaca inay volunteer suubiyaan inay garaaca fowd suubiyaan aad bay muhiim u tahay lagamana maarmo haddii community-ga aamusto ayaga isqadiyay laakiin haddii community-gu ay dadaasho ay daado war maanta xafiis ma ku leenahay city council-ka magaalada Minneapolis Midwest-ga magaalada ugu weyn waa Minneapolis hal kursi baan ku leenahay dad Soomaalinahay halka kursi baahi badan ayuu ma taqaana naga awoodayaa oo ku saabsan maqaayadaheenni xilliga la furi lahaa xilliga Ramadaankii maanta mishaad ka tahay in laga adigo kartideena iyo ma taqaana waxaan nageysay ma taqaana odayntena iyo abaabulkeena marka aad u miyisan tahay qof waldeeto oo jecel baahida society-ga ama inuu ka qayb galo waqtina geliyo afkoorad kharashna ku bixiyo
haddaba Jamal Cismaan muxuu ka qabtay waxyaabihii uu ololaha ku galay maxaase faa'iido ka soo galay bulshada Soomaalida in uu kursigaas ku fadhiisto Jamal ayaa inoo sharaxay arrintaasi
sidaad u ogtahay marka hore waxaan bilaabay dadka guryaha degan ama guryaha kiraysta degmada hadda xukumo 94% dadka guryaha way kiraystaan guryaha ma lahan marka bal dadkii guryaha deganaa seebay guryihii u joogi karaan oo aan ma taqaana rights-koodii ama aan xuquuqdoodii lagu tuma karin oo gurigii beenbeen looga saari karin inaan markaas sharciyadii adkeyno oo landlord-kii guriga ka kiraynaya ama manager-ku ka kiraynaya inuu xuquuqdoodii dadka suuga oo process u suubiyo xataa guryihiina dadkii loo badbaadiyo taas waa mid dadka guryahan lagu hayo midda labaad guryihii la badiyo oo investmentiga iyo guryaasha badan baahidaada xaafadeena ka jirta soomaalideena caruuro badan baa leenahay hal qol iyo laba qol laguma filna marka waxyaalaha xoogga saaray waxay ahayd inaan 3-4 qol ku xukumo ninkii developerkii ii yimaada oo dhahay guriga meeshaan ka dhisayaa inaan ku xukuno aan dhahno guriga ma bilaabaysay inaan 3-4 qol noo dhistid mooyaane marka wallahi waxyaalaha ii hagaagay waxaa ka mid a marka hore tenantigii ama dadku riyaasisi xuquuqoodii aan sugnay oon beenbeen loo saari karin iyo xaafaddii inaan kusoo kordhinay guryo badan oo 3-4 qol si ay uga faa'iidaystaan faamilada meesha degan oo meesha horeyay degan si ay u helaan guryo ku filan ayagii ay dul saartay.
dhegeystayaal, guud ahaanba intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga v o a todobaa aadkan. tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan tikiga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.